Kikube, kikube, kikube wood. My girl, kikube wood. Baby, kikube.